Umva radio inyange ni zidoto kwa mtu kwenye kwa suza mwese mtu kuri jira katano kuri katano tu kuri njeneza kumura mahoro kando wa rawite kima na njine ngavo akomeje kwa nenda no kubitaho mu gitondo cya none twongeye kubaha ikaze muri aya makuru tugiye kubagezaho atangwa n'ibiro ntara makuru byo mu ijuru Heaven News Media Agency muri studio zacu bibaye muri studio zacu bibaye saa yine n'iminota 29 muri aya makuru muri kumwe n'umuhanuzi Magishe Lainesha. Ibintu birakomeye cyane kandi birakomeye cyane, habaye bombori bombori umuvurungano ukomeye cyane mu butegetsi bwa Paul Kagame no mu nzu ye muri gahunda yo gutanga ubutegetsi hererekanya ubasha ku mwami Kigeli Ndoli. Ku makuru yatangajwe ku munsi w'ejo yuko itariki 18 next month of July 2026 hagomba kuba hamaze gushyirwa ku mugaragaro komite igomba gutegura ihererekanya bubasha. Tubahaye ikaze mu kiganiro mukanya rero tugiye kubagezaho amakuru nyine arambuye. Ntabwo ibintu byoroshye muri iri joro, habaye ibintu bikomeye cyane, habaye ubuhanuzi bw'abantu batatu, ubwo ndabita abantu batatu kubera ko aribo bahagarariye ubutegetsi cyangwa ubuyobozi. Habayeho ubuhanuzi bukomeye cyane, ntabwo nasinzire n'umfite ibitutsi byinshi cyane. Habayeho ibintu bikomeye cyane, turabisobanura mu kanyereka tube tubagezaho kano karere mbo mubashe kukumva, natwe tube twitegura twikura iroro mu maso. Reka rero dutangira amakuru ngo tuba tumaze kubasezeranya tubagezeho nk'uko twabibwiwe n'ibiro ntara makuru byo mu ijuru Heaven News Media Agency. Amakuru akurikira n'aya. Muri aya makuru haravugwamo itorero cyangwa abanyamadini, muri aya makuru haravugwamo umugabo twari inshuti tuza gutandukana mu buryo butasobanutse, anyanga just like that. Ntabwo nzi amakosa namukoreye, akaba ari umwega, akora muri ELK Independent University of Kigali, yitwa Harindi Ntwari Jean Paul. Muri aya makuru turasoza tuvuga umuhagara Paul Kagame uko bigiye kumugendekera vuba byihuse cyane aramutse adatanze ubutegetsi. Dukomeza rero tubageza amakuru. Umugabo witwa Harindi Ntwari Jean Paul, papa wavukana na kaje guha kwa wagize uruhare rukomeye nawe mu gushyigikira RPF kugira ngo yicare ku butegetsi, ni umwe mu bantu bakomeye bagize uruhare rugaragara, we na Rujugiro ndetse na Rwigara Sinapol n'abandi. Jean Paul rero twaje kumenyana muri gereza dufunze, badukuye ku murindi, habaye imyigaragambyo ikomeye cyane, banshyira ku rutonde rw'abantu bateguye iyo myigaragambyo kandi ntabwo nari ndimo cyabiteye ntabwo nkizi, impamvu sinkizi. Hanyuma badutwara i Kanombe, bamaze kudutwara i Kanombe ngira ngo bari bagiye kudufungira ahantu habi cyane, nuko eventually what happened nasa naje nahuye na Jean Paul rero muri custody i Kanombe y'abasirikare abo bafungira igihe gito turamenyana nko mu rukore turasenga in short yaje gufungurwa ansigamo noneho nyuma yaho nanjye nza gufungurwa nza kumushaka ndamubona ndamubona turamenyana turi inshuti turabana nyuma yaho rero iyo mirimo ugenza kuyivamo wayisigaramo nyuma yaho nawe aza kuvamo and eventually things went wrong hari umugabo wundi umusore wundi nyine witwa Jonathan Kajibwami abo bose bari mu buhanuzi yaraje kubona akazi muri Externo tujya muri DRC Congo ngira ngo aho niho haturutse ikibazo havuye haje ikibazo cy'ishyari baza kunyanga ibintu birakomera ariko jye ntabwo nari mbizi nkajya mbibona mu buhanuzi nkabibwirwa n'abahanuzi kazi lastly turatandukana gurikiho ariko nyuma yaho tuza kongera turahura dusa nkaho dusubiranye yewe njye nkomeza kumubera inshuti nyayo aza kubona akazi muri Yerika njya kwiga muri Kiste bla bla eventually njye maze gukora ubukwe mshatse kujya kumusura nateguye n'ibyo ngomba kujyana ngiye kumusura yarakoze ubukwe sinabona umwanya nanjye nza gukora ubukwe noneho nifuza kujya kumusura ndi kumwe na madamu ndetse nawe nyine ko afite madamu nk'abantu babaye inshuti ntegura amata ntegura oraho iteka Imana nyiringa barambwira ati reka 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 ibyo bintu bivemo ntabwo Jean Paul mukiri ku rwego rumwe ntabwo mukiri ku rwego rumwe ubwo hari mu masaha 8 ndi mfata akaruhuko ndaruhuka ndavuga ntabwo maze gufata ifunguro rya saa sita rya kumanywa reka nduhuke ndende tushaka uburyo tugenda na madamu kujya gusura Imana inkubita ibitotsi ndasinzira nabyutse saa 10 inyereka amayerekwa iki binca intege ndamutelefona kuri telefoni ndamubwira nti gahunda zahindutse usibye ko nyine yabuze uko ambwira ati utaza nawe ntabwo yabishakaga ntibaramwe ngo nabo ntibari bahari ngo baza ngo bagize gahunda ndende ku rusengero simba byagenze gute things like that Jean Paul rero ubundi hariho abantu hari uburyo abantu batandukanamo ariko bikanarangira ibintu bikarangira abantu bazanahura bakakomeza bakaba inshuti wenda zibitari cyane bakaganira ariko hagati yanjye na Jean Paul sinzi ikibazo cyahabaye habaye urwango rwa bucece completely completely kabisa Imana iradutandukanya burundu bitewe n'uko yuko namukundaga ntabwo ariko yankundaga ahubwo yangiriye ishyari ndetse aranangambanira we n'uwo kagiye ubwami niwe wadutandukanije anyway things like that so Jean Paul rero uhoraho iteka Imana nyiringabo akomeje kumukurikirana cyane mu manza zitabera mu buhanuzi abantu bangiriye nabi wenda hari nabi igaragara ndi nabi itagaragara ariko cyane cyane abantu bafite ishyari ni abantu babi cyane so twihuse rero kubera ko ubuhanuzi ni burebure cyane kandi ntabwo nshaka ko n'amatano makuru anyatindamo cyane agira ngo ndebe ko naruhuka nkaza kubona umwanya wo gukora umurimo w'abandi itorero abanyamadini bo mu kadomo bagiye kujyanwa mu kizamini bari mu butayu bukomeye cyane bagiye kujyanwa mu butayu bukomeye cyane hanyuma muri ubwo butayu bajyanwe gukora exam iyo exam nayo barayikorera mu butayu biturutse kuki biturutse ku bugambanyi bwabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru aho bamaze kubona yuko uhoraho uwiteka imana nyiringabo yashyizeho deadline ya komite igomba kuba yatangajwe itariki 18 18th of July 2026 igatangazwa publicly announcement kandi iyo komite igahita itangira imirimo yayo ni ikibazo cyakomeye cyane cyakomeye muri RDF gikomera mu banyamadini gikomera no mu nzu y'umwakagara ariko mu nzu y'umwakagara nta kibazo gihari gikomeye cyane ikibazo kiri mu gisirikare ndetse kikaba no mu banyamadini religious ikibazo kitazoroha.
Sizongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe, nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira, ngwino tujyane umugenzi we. Iyo tujya ni heza kuruta aho dutuye, tuzabana na jambo maze aduhe ijambo, tuvugire ijambo imbere ya jambo.
Jean Paul harinda intwari agiye kuzira kuba akorana n'abanyamadini, ngira ngo nabo banza baramugize pastori cyangwa se akaba ari muze wa kanisa, umwe mu bakuru b'abajyanama bakomeye. Azize kuba akorana business, akorana ubucuruzi n'abanyamadini, kuko ari muri ADPR, muri Pentecostal Church. Ari muri ADPR kandi akaba ari umuntu hafi cyane n'abapastori, ngira ngo nuko atabikomatanya, kuko akora muri Christ, akaba akora as an accountant muri ngo muri Christ, akora muri Iyerika, akora nka accountant an accountant muri Iyerika. Ariko kandi another hand, ukuboko kwe kukaba kuri mu idini, ukuboko kwe mu idini ibintu yita agakiza completely bitaragakiza, ahubwo is an association of religious, aho begeranya kashi bakagira imibereho myiza, ariko mu by'ukuri iyo agakiza ntabikubera ko agakiza karangiye 2013 date 1 January, n'ubuntu bw'Imana bwararangiye nta gakiza kagihari. Jean Paul rero uhoraho iteka Imana nyiringabo akavuze yuko agiye kumugumiza, agiye gukomeza gukora ubutayu, ntabwo azigera ava mu butayu. Abandi mu gihe gukora gusobanukirwa ubuhanuzi, abagiye gukora ikizamini cyangwa exams ama mutiyani, Uwiteka Imana nyiringabo abagiye kubashyira mu igerageza kugira ngo abagitsinda bakurwemo butayu. Ni ukuvuga ngo abapastori, abanyamadini n'abandi bayobozi batandukanye b'inzego z'ubutegetsi z'umwakagara, Uhoraho Uwiteka Imana nyiringabo abahaye exam cyangwa ikizamini cy'iyi komite, abemera ko komite itangazwa ku mugaragaro, barakurwa mu butayu, ntaho bazahurira n'ubutayu. Abatari bubyemere ntabwo bazava mu butayu, kabone naho umwaka gara Paul Kagame yakora handover agatanga ubutegetsi, abo bantu bazakomeza kuba mu butayu, kuko Uwiteka Imana nyiringabo niwe ukontrola imibereho n'imikorere by'abantu. Ni ukuvuga ngo faili namba zirahita zibinjiramo kubera ko bamaze gucirwaho iteka, zibateze umuvumo, zibateze umuvurungano n'akavuyo gakomeye cyane mu buzima bwabo. So hari intwari Jean Paul ntabwo yagiye kwinjira muri basi yiruka nk'agiye kwinjira muri basi y'abantu y'abantu bagomba kujya gukora exam, it was too late, asanga yakererewe. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko he's against me, he's against God's kingdom. So because of the hatred and jealousy, he will never get the opportunity to restore himself. Kubera urwango n'ishyari by'uko amajeshi agiye kuba umwami wa gakondo w'abakiranutsi, umuntu babanye, umuntu azi neza kumva ko agiye kuba supreme leader hejuru ye ku rwego rw'igihugu, ntabwo abishyigikiye. So because of that, kubera iryo heri rigikomeje n'urwango, Jean Paul harinda intwari ni umwega ku giti, ni umwega. So ntabwo azabona amahirwe yo kuba ari mu bantu bashobora gukurwa mu butayu. Ni ukuvuga ngo we n'abanyamadini be ba ADPR bazakomeza kujyanwa mu butayu, kuko barwanije umugambi w'Uhoraho Uwiteka Imana nyiringabo wo gushyira ubwami bwayo muri gakondo y'abakiranutsi. Next move.
haguruka mukunzi wanjye we ngwino tujya nedoritumba irashize uburabyo burabije ku isi igihe cyo kuzigira kw'inyoni kirageze
reka natwinjire kuri Paul Kagame ibintu birakomeye cyane Paul Kagame he's willingly yuko agomba gutanga ubutegetsi ariko arakomeza kumuduhiramo amagambo amubwira yuko adagomba kurekura ubutegetsi tugiye gusigara he biragenda gute uhora witeka imana nyiringabo umva uko avuze kandi umva uko ategetse umwakagara niba adakoze ibyo uhora witeka imana nyiringabo amusabye gukora Date 18 of July next month 2026 ngwabe yamaze gushyiraho komite yamaze gushyiraho komite igomba gutegura gahunda ihererekanya bubasha kandi mbere yuko bashyira iyo komite bagomba kubohereza umwami Kigeli Ndoli 453,333 by'amayero ni ukuvuga ngo umwakagara arahita aba umusazi nabonye yasaze mbona yirutse ku karubanda ariko hagati aho hari n'ibintu nyine bakoze bagiye bakora ibintu nyine byo guterekera n'iki bohereza imyuka y'ibisazi kuko bahise babibona babibonye imyuka yabo yababwiye yuko umwaka gana adatanga ubutegetsi ahita aba umusazi baravuga bati noneho ibyo bisazi ni mu byohereza umwami Kigeli Ndoli ugiye kwima ingoma ibisazi barabyohereza ariko mu by'ukuri ntago byamfashe byaje birakubita birahusha birongera bisubirayo ahubwo biragenda bifata umwagara Paul Kagame aba ariwe uhinduka umusazi noneho banga yuko ajya publicly cyangwa asubira mu rugwiro ahubwo bajya kumufungira mu kigo cya gisirikare nuko baramufata bamujyana mu kigo cya gisirikare baba ariho bajya kumufungira bamaze kumugezayo bamushyira mu nzu ahantu nyine bamufunga nk'umusazi bamaze kumufunga abantu barasakuza abantu bavuga ati rero ibintu ntabwo ari byo kuba imana yarategetse ko mugomba gutanga ubwami nta kundi byagenda mwabujije umukuru w'igihugu gutanga ubutegetsi ku neza none arinza b'umusazi ibingibi ni akazi kanyu rwose ibintu mukoze ntabwo ari byo abasirikare bamwe barivumbura n'abasivile bamwe barivumbura ibintu birakomera bisa nk'aho bigiye guteza akaduruvayo na rwaserera n'intambara mu gihugu babonye ko bikomeye barongera baza gushaka umwami Kigeli Ndoli ngayo nguko uko niko ibintu bigenze ni nako bigiye kugenda niba badakoze ibyo basabwa gukora byanga bikunda bagomba gutanga ubwami bakabuha umwami Kigeli Ndoli kuko niko Uwiteka Imana Nyiringabo yabitegetse actually ngiye umurimo nkora ni ugutangaza ibyo nabwiwe nta ruhare mfite rundi Uwiteka ni utegeka mugomba kwemera Uwiteka ko ari utegeka ni wabahe ubutegetsi mugomba kubusubizaho mwabukuye mujye mureka kwikubita gatuza muvuga ngo mwararwanye intambara who are you you are nothing Uwiteka ni wabagiriye ubuntu ni we wimika kandi ni we utanga ubutegetsi ni nawe ukuraho mu byange mu byemere ubutegetsi murabutanga nta kundi byagenda ino ntabwo bizoroha bakomeye cyane
Magamasi chire na wani bichu
tuyane
ryo rungurika
aho rya bakundwa twongeye kubashimira bose muza kurigira gatanu kuri gatanu amakuru yacu tuyasozereje ahangaha. Gusa icyambabaje muri aya mayerekwa Paul Kagame yasaza avuga ngo njyewe ngomba guha ubutegetsi ni umwami Kigeli Ndori Majeshi Lainesha. Agenda avuga ayo magambo ubwo yarashorewe n'abasirikare bamujyanye mu kigo cya gisirikare kujya kumufungirayo kugira ngo atajya public bikamenyekana ko yabaye umusazi yasaze. Agenda avuga ngo jyewe nta wundi ngomba guha ubutegetsi ni Majeshi Lainesha, jyewe nta wundi ngomba guha ubutegetsi. Urumva ko Uwiteka niwe ufatanye n'agakontrola ubwenge bwe agakontrola ubwonko akamushyiramo n'iryo jambo. Noneho bari bari kumwe ne baravuga batari ko bamugani niba Majeshi ari ugomba guhabwa ubutegetsi nta kundi byagenda. Aba uwari uyoboye arababwira ngo reka tumugeze hariya tube tumufunze hanyuma and then you shall know what will be the next. Niki tugomba gukurikizaho niki turi bukore kuri ibi bintu ngayo nguko rero uko niko ibintu bigiye kugenda. Babonye rero ko ibintu bikomeye barongera barigarura, ariko ubwo urumva yuko kagatsiko nyine kari ku butegetsi kagaragiye umwaka gara urumva yuko nzagasenya byanga bikunda kagomba gusenyuka. Nimba katanshaka ngomba kugasenya kandi aho gatsiko nakambaraka muganga hari abasirikare bakomeye byanga bikunda bagomba gukurwaho, bagomba gukurwaho bakagenda bakicara bakabaturage bakabaraya nk'abandi bose. In this case nta kintu na kimwe tugomba guhisha, tugomba kuvuga ibintu ku mugaragaro ko ntacyo mwabikoraho. Uwiteka Imana nyiringabo yamanutse akavuga birakomera yategeka bikaba uko bigenda uko nguhu uko abishaka niko bigomba kuba. Nothing I fear, I don't fear you my dear, I have to tell you the truth, the whole truth. Ukuri kuraryana ariko niko bigomba kumera. Ubutegetsi ntago mugiye kubumpa ari uko mubishaka, kandi nta birumvikana nyine iyo umaze kuba umukuru w'igihugu kugira ngo abantu bagukureho biragora. It's better to prevent rather than to make arrangement of coup to remove you when already you have sat on the seat of the throne. Iyo ntebe rero y'icyubahiro ni ukuvuga ngo Uwiteka yamaze kuyitanga umuntu akayicaraho utoragura ugahumbahumba ba bandi batagushakaga. Ni ukuvuga ngo harimo abega batanshaka n'abanyamadini batanshaka, iyo ntebe ndayicarira nanjye ndabakuraho, wenda sindi bubafungiye ariko ndabakuraho, akazi mwakoraga gahite karangira. Ibi ndabivuga live kuko nzi ko ndi umwana w'umwami Maidia umuhungu Uwiteka Imana nyiringabo ntacyo muri bikoreho. Intebe ngomba kwicaraho byanga byakunda, mutabyemera hakaba kavuyo harabi ntambara kandi habi ntambara muri injira mu butayu. So you have to make a choice. Nimba umukuru w'igihugu rero uhora Uwiteka Imana nyiringabo yaramuganirije akavugana nawe kuko yigeze kwivugira ko adashaka ko atumwe abahanuzi, ashaka ko Imana imuganiriza directly mu kiganiro yagiranye n'aba ambassador bahagarara ibihugu byabo. Yavuze ko Uwiteka Imana nyiringabo yamusuye bakaganira akamubwira ko yitwa Paul. Uwiteka Imana nyiringabo aramubwira ati ntabwo uri umukristo, undi ati jyewe aya umukristiyani. Imana yamubwira iti no ntabwo uri we, atangira kuzana story za za papa we uburyo yagiye afasha abanyamadini ni bla bla. So ibyo rero ntabwo bibuza impara gucuranga. Do whatever you do, icyo nzi cyo murakora ibyo nategetse ko mukora kandi nanjye nabivuze mbitegetswe n'Uhoraho Uwiteka Imana nyiringabo. Mugire ibihe byiza, umunsi mwiza.
amategeko n'amategeko.